let me know. You know that ukini tendo tani mizaru. Mana si unajua wekipenda ro. Kue kuna mvua jua, we baki hapa kando yangu. Iwe shibenja, basi nile nawe. Kama kuna huzuni kara, we ndo faraja yangu. Siku za furaha ni enjoy nawe. Why, why, nikulize. Why, nikumize. Why, nikulize. Why, nikumize.
Faraja yangu, nyongo kwenye ini yangu. Oi, oi.